omuntu bw'akomawo ng'amaze ennaku taliwo katoyinza kumwaniriza kkooti oba kulikayo gyova abantu bafiira ku makubo ennaku zino
naye ovaawa
gye wantuma
kale kulikayo ssebo gye waddukira mbadde simanyi nti olikyusa n'otteeka gwe zino ennaku ssatu tozuuka wano mulamuserunjo gi yakedde kumbuuza wagyobeera ng'ennaku zisukulumye n'ekyokumuddamu mazima saakirabye mbadde ndi wano ng'otusookeeraganye nga n'obuwoowo bw'owunya busukulumu ne neewuunya wa gye bakuyonja batyo kale olabika gy'osula wayonjomata tewaba wakwerabiza nondeka mu guyumba guno kubuulirako ng'agamba baze wange toleeta busungu kale ne bw'oba ggwe era sooka otuleko nkubuulirire
genda mu maaso naye siraba kyoyinza kumbuuliranga ggwe ekisooka oli mukazi wano n'ekyokubiri nze neetwala kuba ndi wange
naye mwami byonkola bigenderere wano mu maka go ntuddewo okulwanga omu tewanzija waffe nti abeeka baasiima mukulu wange gwe wali olina makamu muno nze nga ndi katonzize muyambenga walaba nvumbye muno ndigitirira saali mubi nange ne nkuganza wano mukulu wange olwakimanya yagenda bugenzi nensigala nfumbe gye yafumbanga saakwabulira ate nawe wakkiriza saateera saakwagala mbugenderevu kijjukire nti gwe wanfukuutirira kati weerabidde byonna byewala ejjanga nanga onfudde omukuumi weenenju si byambalo nti ofaayo nnyo okunnyonja sikyaddayo waffe kuba ntyabaaba oli n'abazadde bannyiwa tebeetaaga nasigaza ggwewo ekika kyange sandyagadde n'ejjuserwe wankwana nali ndi bulungi ne baaba nga twetaaya soogedde bubi naye kikyamu nnyo weekubemu si kituufu kunjeeza wadde nga wanfuna oyise mu luutingi
naye mukyalo okujjako nga naawe olinga alwadde obwongo nandinoonya n'eddagala kuba bagwe eddalu basooka kwewussa gano amaka gago ddala nagakwasa n'okkiriza era ddala ogakuumenga siraba nnyo kimpa byakudda matumbi wano ng'ate nkimanyi ewaka eriyo omuntu nange wensisinkana abanywa nga twenywera oluusi bwe buutukyako okwekeeragana nzija ndi mugumu mmanyi eriyo omuntu era ekituwasisa abakyala kwerinda kiwensulayo awaka eriyo omuntu na bino byonyumya mbunno wabaolweka sinnaggoba mu maka muno kikyoyomba kolaani gye nkuwaguma watebeddya n'ekyokubiri okumira embeera oba emirimu mingi nga mulyokoowa kanje nfuneyo omujja wakuyambenga oleme kkulusa n'otyo nga toli omu ate ekirala weefugeeta ogwagwa wala mukumbubira sookera mu kwebuuza ozuula amakubo ddala mwewanfunira nina omulala yandigayitamu okimanya gwe bw'owulira byenkola bisukkulumye laga epoliisi abaayo baatutaawulule oba ddukira muganda wo gye yaddukira ye gwe sivuma gwe sikuba kyoyomba zimba enjubu mpasanga weefugira naye mwene yange weewombeeke byoyo bw'olemu ebyo ng'onsiibudde byebyomukyala wange mubimpimpi
nga kibaze wange singa namanya joli bwotyo wefula sandi kikoze n'obutayi mama musango kuba nkirabye wemanyiti wanfunza ate nga kyekijera mbutuufu wansitamya kati oyagala ontekeko omukyalo omulala era ennaku ezigadde nange kunyonka byonziramu byongeramu kuntiisa era ntegedde bwe siri mukyala waka kuma bibyera ndi muddu weefunira yooba singa namanya nesikemwa owookukabira ennaku watwawukanya naba ekikane bannyiwa nagwagwa wala nandiraze mu b'enganda abangi batyo buli omu atya okweddiza we bakumaganye kazinyoka nti nze nazitankuula era njiza omusajja obutamweyinula kati nvumagana olubuto olwanzaala so teruntuma ngako ne gyeguule naye mwami nandibadde wansuula maliridde jakumala gagenda ntyo ngende mbune nsi weebale bye wankolera
mukazi gwe kyoyogera sinna kimanya olinga agamba nti onyiize nnyo nkusudde mu nju kati omusajja ow'obwebange yakubula dda ewansigulako muganda oli kimanye gwe wano bya mukazi wange toba kunne tebakuuti yandigenze so ye yagumirako okuwaafu bwange kati mpuliddewo byoyogera mbu oyagala genda genda mukulu w'omuno ne gyali mukomyewo muddyali yeekatiki wegenda onoonye ye atalivaawo oyo gw'olisiba ku kiwuzi mu nju nze saabimanyiira ebyo mwana wange ndabo nkikinalako nkuba tuweere oleete n'eppetizo nzikwolezenga olyoka oyolesa obukyala mu nsi kasse ekyowummula nti kwatulidde
nevumalwe wankwana kagende njere kuba sijadda waka sirina bwenenye nsobi nagyekolera sirina zimbi nandigase babente labate wengubye sikyangu kunonda wowe nkabira batantumayo yaye lwaki mama wanzala ii ndabye nakwetagenda kutya
www.mp3ugandanmusic.com